mananga akaba lobina koninga nake. Baby, tell me what you feeling.
Babylon, barekure, menya kongo fite kumotima. Baby lover, baby you, ufite kumotima. Aba Babylon, barekure, menya kongo fite kumotima. Baby urukundo rwawe rumeze nk'impano. Ora fundura uri munsi.
Baby you, baby you, baby you. Evite les enfoirés, baby you. I see you. I see you. Ton sourire souffle d'or. Baby you, je sais qu'on pique you.
Appétit, appétit.
Baby lover, baby you, mufite kumutima. Aba Babylon, barekure, menya ko ngufite kumutima. Baby lover, baby you, mufite kumutima. Aba Babylon, barekure, menya ko ngufite kumutima. Baby lover, baby you, mufite kumutima. Aba Babylon, barekure, menya ko ngufite.